mba ya kera na wancha Kwe wa mana kora wanchuwe Abalala na abalwa sente Abandine bagenda wachopa Abalala barike wabwe mama jebanga libwa Na kamere baka teleka Barwa nyaga tulimupanga tetulina umasirizi Menja yangu kwe amba abanakubo Katonda ya kolabana chibuga Muline chile kafiri Amazima ne mututunulira Ne wabula kanduke mutuwa Chitalunga laba mkumwe mwe wakazara bulwa Enso ya sokeyo Okutuzala ne mutuwa Baba talina kareno yomisasizi Mwe musanira dalo kuwa wabira Tubanga kalaba zobuzi Ebizibu tuandigyo gede Na yemwe temutu uliriza Olomwe balansiwe mulibanga temutu fako Olobadya beweru Abazungu bajjalo kutuyamba batya Mulimbira ddala Twegasse wamu fenna Twagala mmeya nje Twagala kubimugamba Engulu tetuzize mulwaddembera Amaanyi tufuddeko mwerabidde obuvunaanyizibwa bwammwe Twennyonnyolako mwalema okutuwuliriza Mwamala kutubonyabonya Mwamala kutwegaana Mwamala kutususa njala Ebigambo ne bijjawo mennyo ne twenyiwa Twava tumadduka, twadduka, tunoonye banaku bannaffe ddala Abalala baamala kubonaabona, nga waliwo n'abaabalalu ddala Omulala yavuma bakadde be, yagambibwa okujja mwanjenwa Omulala waliwo ne gwe baaweereza ffiizi, okubuuza lisiiti Kilisiti bajibye nga ndi mu takisi alimba Ko bakadde b'osaana kuva mu ssomero Abalala bampita muyaye Ewa mu masomo nga bampaayiriza Ekizibu mpita n'abayaye Ewabula engeri gy'otwawula Amazima sisobola kuba nze ndi mwesigwa Lwakuba bandi wano Malaluka tamana banti ngenda nchuka mbauka nako Banka jabite talako buka Manicha tucho sawano Omulala ya famba kadebe Ngadu semiri mujawaka Ebuku ya wande mena na gamba Tebali ndabako Gampese korate Oyo chitange wa walundu Mwanda wende mibukuli Abeyo mwera banja kumila kambala Sionzena, Fagala Pichi, Fagala Kubim Kamba, and Muru de Fizise, Muratembe.
Where a bit of money is the one
way. Then you're not going to be
able to do it. Tava to buy you, but to cut no, never not go and not fit, Della. The tree, you know,